The Street Heat and Hits Mixtape Series, mixed and produced by DJ Next King.
It's Next King music, DJ Next King.
Come on, love, see, come back with home. I can't buy no matter. Now go watch us, it's all. See where the cherry boom. Man, I bet it comes on me. I'm an easy to back before. She can feel my sugar.
Body to body, Monday to Monday.
Mixtape Series, mixed and produced by DJ Next King. Rada Nietzsche.
It's Next King Music, DJ Next King.
Mapenzi ya hadhati na imipasi kawaiona ndani juu kifo chome ndio chali party to party Monday to Monday ndani juu party to party Monday to Monday. Oh baby, tell me like it's my birthday. I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love.
I've been around the world but never seen such kind of love. Such kind of love. Such kind of love. Oh baby.
Vic Bundes.
Hey, wa we we. Univonjaza nipo moni, ukika mwingine sioni. Helewa wewe, wewe, wewe wangu wa moyoni. Univonjaza nipo moni, ukika mwingine sioni. Weza wagi, wewa thamani. Kunipa maulana, oh maulana. Weza wagi, wewa thamani.
Such kind of
love. I've been around the world but never seen such kind of love.
Such kind of love.
Such kind of love. Oh baby. Oh baby. Oh baby.
Squeezy binadamu na magwaya. Awabidi waipa wanapendana.
The man. Kushikana,
nimona kwa news, walichinjana. Manze, dunia inenda wapi? Mandugu wana wana juu ya mali. Squeezy pesa thicker than blood. Beef ndani ya family ni bombo clutch. Story ya mabeste weka kando. Kwanza mabeste A1 karido. Mabeste, yondo kikulacho. Tokuta beste yako ndia likula bibi yako. Ndio mana miuka, peke yangu tu. Kwa kona,
Mr. Next King, the wolf on all streets.
Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambuak ni. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambuak ni. Bishop anaishi Karen. Wafuasi wake kayole. Anataka sadaka mchange. Wafuasi wake juu ya mawe. Squeezy sielewi, hosi. Mbono lipe parking, hosi. Manze awajali juu awagonjwa. Hosi zingine zimeoza. Juzi manzi yangu aliniambia, babe nenda trip na Ivasha. Akapiga picha na Subaru. Apo nikajua nimerushwa manzi yangu. Lomana miuka peke yangu tu. Kwa kona na pombe yangu tu. Story ya mboki, dunia bala. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambuak ni. Squeezy niku bad, 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 bad. Manze so sad, watu wengine ni mambuak ni.
DJ Next King.
Tatiliona nafsi minakurumba. Hata kwa ushahidi macho nilifumba.
Sikutaka kwa mimi yokupa itaniuma. Kwamba msaliti wewe kwa tamaa za mda mfupi. Zibari umelitosa Kwekisa mda mungi kumbebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umebomoa. Zile ndoto na mipungo ya kufunga ndoa. Yera subiri lipone bado naliupuza. Yera tunatamani ukome nipelikizo mwenzio. Yera subiri lipone bado naliupuza.
Mapenzi na wenyewe
sicheze cheze
ama pengine mimi ndo sina bahati au pengine tu wangu ndo jazaliwa. Maana kila napojitweka imani, kila napoanza safari ya mapenzi, meli inapongua nanga tu inageuka feri mtongo. Damn. Siamini. After all we've been through, how you sacrifice so much for so little.
Msaliti wewe kwa tamaa za muda mfupi. Zibari umelitosa. Kwekeza mda mungi kumbebure na jichosha. Yote wewe tulojenga kwa juhudi umepomoa. Zile ndoto na mipango ya kufunga ndoa. Yera subiri lipone bado naliupuza. Yera tunatama nipelikizo mwenzio.
At Hits Mixtape Series, mixed and produced by DJ Next King. Keep it real. It's DJ Next King.
Next King, let's go.
Tupenda ni mkupe wana. Kina safari na lola wakuite. Na wewe baba Ni vingi tumepitia. Matusi na wivu nimejionea nikavumilia. Jina na pesa nilizopata na mimi nikakuvimbia. Ila koko sitoki. Nishapata wakufa kuzikwa mwenzangu kwa kweli siondoki. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Ali, kupendwa raha, raha. Isiyopitiliza.
Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha.
Love is a beautiful thing. Ukipata unayempenda, wala is a wonderful thing. Baby, that you are my beautiful thing. Kwa penzi lako mimi nimeloa, na kukunda my baby. Yeah. Forever my baby, Kutize tutuzi wake kando, ukinachaka lady. Baby, yo yo. Kilima na mabonde, Nimepanda nikashuka, bado minarudi kwako. Minarudi kwako baby. Jamani kupendwa raha, raha. Kupendwa na wewe Sheri, kupendwa raha,
raha. Jamani kupendwa raha, raha.
Word on the street.
ni marash psh psh na certificate ya jin na chakim super na dera na vya mebeba kamera na vya na kesa kitera ship namba 8 kibera
ooh ah cheza chini chini ooh ah cheza chini chini it's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe ooh ah cheza chini chini ooh ah cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe. It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe.
Ooh, DJ Next King, DJ Next
King, let them billin' billy. Ni na mademo willy willy. Nana na ganji na ni washaka pili pili. Ooh, that amedunga mini. Ooh, da tiki hiyo muli. Mwambesi bongi lukengi na kasi kiswahili. Nana na mitjeneza swing na ekatumbili.
Anapika githeri na gas. Anapika chapati na pass. Anapenda vile mina dance Niki puff na pass Niko cut na grass
Ooh, ah, cheza chini chini Ooh, ah, cheza chini chini It's a Monday, but I'm on a Friday vibe Tuesday, but I'm on a Friday vibe Ooh, ah, cheza chini chini Ooh, ah, cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe
Mi upenda, wa super gongi na madiva Mi upenda, nikiwa nyanya ni meiva Mi upenda, nikiwa visi ukoriva Mi upenda, chafuwa shingo na masilva Wa upenda, kupika githeri na gas Twin kwa moka ama ancestor cast Basi, kando form, pika chapo na pasi Ukifika club atilie mchele wanazi
Anapika githeri na gas Anapika chapati na pass Anapenda vile mina dance Niki puff na pass Niko cut na grass
Ooh, ah, cheza chini chini Ooh, ah, cheza chini chini It's a Monday, but I'm on a Friday vibe Tuesday, but I'm on a Friday vibe Ooh, ah, cheza chini chini Ooh, ah, cheza chini chini Wednesday, but I'm on a Friday vibe It's a Thursday, but I'm on a Friday vibe
Nimelipwa Tuesday, nime save kidogo Pesa ingine, nimetumia mokoro Pesa kiasi, nimenunua stoko Ile mebakini ya pombe na watoto Ambia Sabina aji enjoy Leo tuwendi kulewa Sabina joy Niko na do ya kukunywa uko uptown Lakini kwanza kanudhu apo downtown Tunalewa na ni Tuesday Niko na do ya kupatika Friday Niko busy na watoto Bariki mzinga islap kwa madako Asubuhi ndio naingia kijani Kwa stairs na kutana na jirani Wana ni judge Lakini sijali tunenda kunyandua mali safi
Ooh, ah, cheza chini chini
Bahati jenga
Cheza chini chini It's a Monday but I'm on a Friday vibe Tuesday but I'm on a Friday vibe Cheza chini
chini Kato Iko sambamba na ule Kwa sura yako
Next King
Next King Next King So let me say B-I-S-S Just a kiss for you Unanipeneza sana We mama K-I-S-S Glad to call you mommy As you call me daddy
Najutia Walo sepa kwako Na mindo gangsta mama Nina namba yako When I saw you Baby love Yes I knew I was for you For you When I saw you Baby I couldn't deny I'm into you
Yeah,
who? Yeah.
Shida ya upendo uko moyoni, natamani kuonyeshe na uonekani. Wema switi imani bani, nimependa kweso kuhafani. Dali, dali switi, switi, le midafani nani tukwichi, kwichi. Kapo imesha nuka na twiti, twiti, au jana wasese ni fiti, fiti. Wele, akamu unainuka mama, unainama, nyosha mukoko kidogo. Akamu unajikunja mama, unachutama, kamu unakunja kidogo.
Mr. Next King, Movement Down, Province. Parties, sound hiring, and DJ services. Call 0719-216-473. Holla at the real one.
From the motherland of motherland, Kenya, to the streets, Mr. Next King. Next
DJ Next King.
Say my girl, it don't mess me. They give it me, you give it to me. Opposite key from my chest, yes, sir. Opposite key from my chest, yes, me. But baby, you must see you, you got love for me.
DJ Next King.
Serving up the streets. The streets. It's DJ Next King, the great word on the streets. Get ready for an unforgettable mix.
Mr. Next King.
Next King.
What am I looking for? Say my girl, it don't mess me. They give me you, give you me. Opposite key from my chest, so opposite key from my chest. But baby, you know, say you, you got love for me. I don't go. When I call your name, you shall got love for me. No, I go be your homie, your new girl, be my Julie. Be your, 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 be your,
Na kama njiwa yanavyopepea, roho yangu unailemea.
Kasura pia nakolipokea, naona Mungu kakupendelea.
Basi kumbatie hadharani, unipea chumbani.
Wani moto, wani moto.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu, weni kama pete yangu.
Pete yangu, pete yangu, pete yangu, weni kama pete yangu.
Toka kwa jua njoo kwenye hema, wamekutesa sana mino chanda chema. Wapambe wale wasiopenda mema, wanatuombea vita sisi Chadema.
Yani umoto hausini, na kwa maneno ya ulimi, nishafanyike moyo kadupenda viwewe.
DJ Next King,
basi mbatie hadharani, unipea chumbani.
Put a smile on your face. I am Aisha, you only live once.
kula tungi paka ulewe tepe tepe yani hapa leo full sheshe pombe ni nyingi nazipoa ina zote
shiro nishatuma fera utakuja ama utakula kina karo kwa juu ya mashisha wanavuta wakichachisha shiro usikule fera nishatuma basi we kuja kina karo kwa juu ya mavela wanavuta wakichachisha mbona tujitie stress si tunakula bata ile kinyama utaki mtu anipimie nafanya nacho kitaka ni yangu hela Shikisha, shikisha Ni waku lewa, lewa Ni waku choma, choma Lewa, shikisha Kama ni waku shikisha, shikisha Ni waku lewa, lewa Ni waku choma, choma Lewa, shikisha
Have some fun
DJ Next King.
DJ Next King.
The man, Mr. Next King.
Una piga shift a bodeka, sina mda wa kudeka. Mapenzesha ni piga chenga, kizengu wa minasep. Una piga shift a bodeka, sina mda wa kudeka. Mapenzesha ni piga chenga, kizengu wa minasep. Nataka usiku macho nduwe hii. Nipegeje hadi chei ila mapenzi ni wei oh ahe nataka usiku macho nduwe nipegeje hadi chei ila mapenzi ni wei oh niko tepe kama gypsy zege usiku moja ni wei nitembeze fimbo ya utembe usiku moja ni wei niko tepe kama gypsy zege Usiku moja ni wei Nitembeze fimbo ya utembe Usiku moja ni wei Minataka usiku moja ni wei Usiku moja ni wei Ay, wei Usiku moja ni wei Usiku moja ni wei Minataka usiku moja ni wei Usiku moja ni wei Daddy over, hey Usiku moja ni wei Usiku moja ni wei Minachekecha, nacheketu Nachekecha, nacheketu Minachekecha Na check it,
we, nataka kujaribu, jaribu vitu Usijaribu drag, takubadilisha Utafungua moyo mpaka madirisha Nakuona kwenye macho, unajitamanisha She came for one night stand Asubuhi, amevaa shati langu, apige story za maisha Ameomba kuonja, kanogewa kawaruba Ataki kuondoka, kiondoka, ataka kuja Amezoea fegi, kakutana na mjuba Kashamlia msuba, na mchanja mbuga Anawashwa na mkuna, natoa kila huduma Nafumua na fuma Maneno na mungunya mungunya na guna guna Chua na teke shawa kama kawa
Niko tepe kama chipsi Usiku moja na wei Nitembeza za fumbo ya utembe Usiku moja na wei Niko tepe kama chipsi
Kwanza na shukuru mikwa kunipa kuduru Hindo nyoka kuspeak na mate haya kuduru Kwenye ikulu mina testa na ndururu And if I pay attention baba lipa ushuru Well, liza kiatu, mimi nina makwa Nikisema maneno wa mawili ya umatatu Sari mikali pwani wanazita chachu Liona kusura nikika kimbea na udao Nipo yes kama vidole ni mbili Ndela make hits ya ni kamili kamili Nisha watega hiki nikitenda wili and Kana hisi so dhahiri
Ili kizingiri shimoni Moshika ishiki kingine kinguoni Kingine kisoft kingine kiuli pangori Kingine katoshi leta beef kaza pori Kuna deni kiki weza mafukoni Kamusa kijiti mini makoroni Jeshi ya kubet 22 shinda kilori Jeshi ya konyagi binti inadi sokoni Jeshi
Tuna tana bihit Sezi chomu
kama kawa we win.
Jeshi. 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 Jeshi.
Jeshi.
Jeshi. Jeshi. Jeshi. Jeshi.
Jeshi.
Mbona unaringa na mushine ni tamu kukuliko ni hivo. Hakuna gang noma kama Rico siniko na bazu saina ngoja tukali.
Johnny Sins.
Talent yangu haipendi mavani. Na jeshi kila place so mchezo si die die. Madem machungumu na wale wa mivai vai. Na jeshi ya Mombasa na Kisumu nice nice. Wale wa milimani ya wapendi ku ask price. Kumeka tondilo. Jeshi ya kondele huburuka na mafinyo. Jeshi ya mambo leo 44 ni wazito. Na lines bado mingi kasi kati ya mkorino. Jubuda ni na
only one day.
Johnny Kenja ni mbua.
It's a bad bad thing. Kaba kazi one boy. Unacheza cheswa.
Next, next,
next, next, next, next, next, next, next, next,
next,
next, next, next, next, next, next,
next,
next, next, next, next, next, Amwachani, na bando amwachani. Auto wali kitu upe wangwi. Aupe wangwi, no mana upe wangwi. Kutu 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 kutu.
Assalamu alaikum, alaikum salam kabagazi. Mbona umetika mandazi? Bana ma stress ya mamazi. Jatoi kitu roo safi ya pote. Listo ni ndefu wa kikando angoje. Mina taka demka kose. Bila pesa yezi ya iwezi. Sema kweli unakutu, unakutu. Junanga mutu, junanga mutu. Kila mtu amekushuku. Elo mana umekupiga marufu.
Unacheza chezwa amwachani. Amwachani. Na bando amwachani. Autowagi kitu pe wangwi. Au pe wangwi. No mana upe wangwi. Kutu 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 kutu. Kutu kutu. Aye. Aya. Kutu kutu.
Na kuchoresha giza. Pyramid scheme na mchezo za kuigiza. Nasikia makelele next door. Kumbe kuna what? Kumbe kuna war. Kuna one boy plan ameficho kwa kabati. One boy plan yaniuliza tuni aje. Na ndio tofauti. Tofauti yangu. Mina wewe ni evident. Kuna kutu. Junanga mtu. Love kila gela na kushuku. Ndo mana wamekupiga marufuku. Marufuku.
Unacheza chezwa mwachani. Amwachani, na bando amwachani. Autowani kitu upe wangwi. Aupe wangwi, ndo mana upe wangwi. Kutu 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 kutu. Aye. Aya. Kutu kutu kutu.
Ndozi yani daily we mlevi. Ya 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 ya. Ushezi uwezi piga posi kandi moja tu meti. Ya 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 ya. Uwezi pasu wa utuji kusaka hizi peni. Mwanaume piga aso na uwache kuwa lezi. Naji confused kwa manabado na wengi. Na kama uwezi chagua wachana la mapezi. Bachana nani ayezi ayewezi ayewezi. Found this
DJ Next K. Nekuja
kwa ribu na wachambi wa mesi. Na kutoa kuti lazima
zima. Acheza acheza mwachani. Amwachani, na bando amwachani.
Kim namba,
amwachani. Auto wangi.
Ayayaya. 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 Niko kuni baby. Kama maji pautungi. Nunga puri baby. Nivute ni ishi ni baki kishungi. Ay, zuhuri baby. Nibariki ni gande kagundi. Makuli baby. Nilisha ni shibe kitumbo ndindi. Tsunami, jeneza niwe.
Na kupenda, na kuwaza, kwa raza ya marumu. Wanipende,
Street Heat and Hits Mixtape Series. Mixed and produced by DJ Next Kid, Radani Chafu.
Konyawegi, atachimora gikiti, kakikelo no sheri, tunyakona na wewe. Kase tetni, nikechinyonga gichwechni. Kase tetni, nikechinyonga gilami. Unataka nini mama, anagombo na neni. Okinyo ledi morita, aderite kakibendi. Kase tetni, nikechinyonga gichwechni. Said me, Nikitin Young, and the
My child, Una meta met, Uta Punya Nini, while it's in the letter. I know you're taking the rest, Ukisuka Jini, Una Tete Mesa. I said, Una Tete Mesa.
Mixmaster, Mr. Next King.
Next King.